Bre çıkardı.
Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress. Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress.
Muda hautoshi, dona pambane ini vimbishe pochi. Nimevichoka vitochi. Nataka tambo na mimi nijiposti. Nikamate minoti, nimtunze mama na mimi lipe kodi. Sicheki na kima, mimi nafta hela, nisha kwa mtu mzima. Domana na jinyima, mimi nafta hela, mje kulia zima. Siwazi kingini, nawaza maploso. Maploso, nawaza maploso. Nisitaki kingini, nataka maploso. Maploso, nataka maploso. Na kama
ewe kama siyo hela, hawezi
cheki na wowote. Sitaki makosi mana juzi kuna mchawi amekuja geto na ungwa kingamuzi. Yani sicheki na wowote, nikitafuta mchuzi. Bola niende na muda, nikienda na watu watani confuse. Mana kutafuta pesa nangu kazi, maisha yetu ya uswazi. Mtu kala chukuchuku mimbazi, afukenda kwa mganga kufunja nazi. Doma na mimuze nyota siwazi, acha lijeli shangazi. Afulise menjo ni kupe kazi, ya kuzigu wacho kubeba ma. Kama shortcut leta, so ujanja kutese. Ata unite mario, unanchekesha. Acheni nitafte paper, paper juu ya paper. Maisha yenye mafupi, sijui kantaze eka. Oya
ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress. Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress.
This I was straight to Mumbai. Tawabo, Nikonama,
my people.